ejangu kulabeko bigambo binti byenko kulirako kande takate botoreko onyo mise binti byenko kulirako kuva butonga nkulaba toyiriba abalala bali mukuloba embeira ya pamba no tandi sokungura baneta fitina mukama yagabate yagabulula ebigambo tebikosegura olina kyono nyate kyokomerera enkumbi ojiguze abalabe bo babunye emiwabo toba anti ojiguze unatera okutuuka ku ntobo sima enkumbi ojiguze abalabe bo babunye emiwabo toba anti ojiguze unatera okutuuka ku ntobo namanyi ogwekola namanyi atakole tayenga mmere kusowani tolowoza kano kawani wewale abakubi barurani Ajakufaya kutase Abalabe babali mumaso Agenda kubali nyalinya Mukama ya gabate ya gabulula Ebi gambo tebi kusegura Olina chono Ate choko belira Wande, wande Sima Enkumbi ojiguze Abalabe bo babu nyemi wabo Toba Anti ojiguze Unatero kutuka untobo Sima Enkumbi ojiguze Abalabe bo babu nyemi wabo Toba Anti ojiguze Unatero kutuka untobo Towe kubagiza Ebye ncha byancha tobala Gwekola nama nitunula jolaga Enkumbi joli na iyo bladifa kubibyo Tonyumza bantu na kuyo Nsegola bankola byange Nakasente mfuna kange Okuyiri banjiri babyange Lole talo mundiri anga birode Namanyi Ogwekola namanyi Atakule tayenga mmele kusawani Tolo wosa kano kawani Wewale abakui baburani Sima Enkumbi ojiguze Abalabe bo babu nyemi wabo Toba Anti ojiguze Wanatero kutuka